Jande sappo e ɗiɗi andude Allah noy Allah wanginiri hoore mum.
Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo jon jam. Miɗen beltina komin mbawi wartude handen gam yettinde siriyaji men dow habaru burnam kesam. Higiraɓe, handen en jaran yewtere men yeeso dow andude Allah. Nder siriyaji men bittiɗi en nani ɗume Allah tagani en. O tagi en fa andemmo, jiɗemmo e belniremmo faa abada. Amma batte hakke mo Adamu e Hawa gaɗi, kawtal ngal yidde gonnongal hakkune Allah e ɓi Adama boni, ngal heli. Gam hakke men en bawta ɓadade Allah kaden no jiɗirɗen. Amma Allah accay yiɗude duniyaru du tagi. Yidde makko woni yidde dumine, de waylatako abada. Omo yiɗi keɓen kawtal he makko nder yidde wakkati fuu. O siriya nake en laawol no ɗum laatorto. Handen Boubacar e Hassan no coƴƴoto to Modibbo maɓɓe indirteeɗo Yusufu, gam eɓe jiɗi ɓeydude andal maɓɓe dow Allah e faamude noy kawtal ɓadiingal ngal nder yidde waawirta laataade. Acce kettinoɗen yewtere maɓɓe.
Fofoma Modibbo.
Fofoma Modibbo, jam ñalli.
Say jantan, noy gonɗon?
Baasi fuu wala noy ɓaade ma?
Yettoore wonani Allah, gacce fuu wala heɓaade an. On jaɓɓaama he wuro mon, naate jooɗe.
Mi yettiima Modibbo.
Ah, baasi fuu wala.
Mi yettiima sanne, saabu taarifi ki pillaniɗaa min keenga dow annabi Oseya. Mi fillanake ki deekam, ki weliimo sanne.
Ayyo, tarihi kayɗiniiki non. Hoseya no haandi dewlude woyo kuuru, o dilli, amma Hoseya no tinnii yiɗudemo. Omo waɗa hunde fuu nder yidde faa ɓernde debbo on warta he makko.
Ayyo, miccite ko taarihi ki alaama non mo yidde Allah woodani en. Allah no yidde non, yidde makko waylataako, to on jeggitee ɗum abada.
Modibbo, yidde Allah no hayɗinii sanne.
Aɗa woodi goonga. Hande miɗo yiɗi miiloɗen dow moye woni Allah.
No wooɗi.
En gi'ii ko Allah no yidde non. Wonko anduɗon kaden dow sifaaji Allah na? Inɗe ɗeye o woodi.
Allah no mawni.
Ayyoo, Allah no mawni.
O jom baawɗe.
Wooɗi, ɗume kaden?
Allah no tagoowo.
Goonga non, e ɗume kaden?
Allah no laamiiɗo laamiiɓe.
Ayyoo,
Allah no laɓɗo.
Ayyoo, Allah no laɓɗo e ceniiɗo.
Allah no andi fuu.
Oo, omo andi huunde fuu, omo yi'a huunde fuu.
O jom moƴƴere du.
Goonga non, Allah no moƴƴi he me sanne.
Allah no kiitotooɗo.
Oo, o kiitotooɗo duuniyaaru fuu. Wooɗi sanne, illun jon on keɓi ko anduɗon sanne dow Allah. Amma no woodi inde teddunde sanne gonde on lintay. Inde den no woodi maana sanne ko handi neɗɗo anda dow Allah.
Noy inde nden wi'etee Modibbo? Haalan min nde.
Higiraaɓe am, ko mettinta ɓernde woni hewɓe bawta faamude goonga on dow Allah. Amma miccite ko Allah suɓake wanginirde hoore mum har haala mum. Haala makko no heewi aayaaje kaalooje dow inde den. Allah suɓake wanginirde hoore mum haro inde den.
Ndenne inde ndeyeno Modibbo?
Allah wanginiri hoore mum nder binni ceniiɗi hano baabiraawo.
Hono baabiraawo?
Ayyoo, nder dewtere annabi Esaaya en janngii ko Allah no baabiraawo duumiiɗo non. Fadde Allah tagude e laamu duuniyaaru ndu. Fadde huunde fuu tageede, Allah woni baabiraawo.
Modibbo, abadaami ada Allah nokku baabiraawo.
Higiraaɓe am, acce janngen aayaaje nder haala Allah ceniika to Allah noddirtee baabiraawo. Nder linjiila en janngii noy aahiiɓe gariri to Iisa, ɓe ƴamimo noy ɓe juulirta. Oɗon miccito noy Iisa ekkitiriɓe julde na?
Mi wala andal domu.
Isa ekkitiribe be puddira julde mabbe hanoni. Babirawo amin gondo dow.
Eden bawi noddirde gonga fu Alla babirawo men na.
Ayyo, ni woni no hala Alla janginiri en. Kettine du'ayere gon tawande deri hala Alla. Annabi Esaya woni noddo o no wi'a. An ya Alla dumido, an woni babirawo amin. Indema illa ko boyi woni choptinowo. Omodu orodu, an dumido, an woni babirawo amin. Minen melope keccenon, an woni maho amin. Min fu min golle juude mano. Anani na Hasan, bindi cheniidi banginiri Alla hemen hano babirawo lobbo.
Ayyo, minani Modibbo. Amma jon woni arande ko nanumi dum. Dum tiidi jabede. Mido adi Alla hano tagowo jon bawde fu laamido laamibe. Amma hana hano babirawo.
Gonga non ko Alla wangiri hore mun der bindi cheniidi hano tagowo jon bawde fu. Amma miccite ko Alla e hore mun subake kandu wangirde hemen hano babirawo dumido.
Amma dume woni maana Alla woni babirawo.
Higirabe, acce jange hala Alla, heba beide faamude. Deri tawreta Musa, enjangi. Alla jomirawo mo hinnake on, hanono babirawo hinnorto biyu. Onanina, Alla no wanginira hore mu, hano babirawo kinnototo bippe mu. Omo hinno he mabbe deri wakkatiji chattudi.
Aha.
Kettine ko Dawda windi deri Jabura hemre etati. Hanono Abba hidiri bippe munni. Non jomirao hidiri kulobe dun. Ananina. Alla wanginiri hore mun deri hala mun. Hano babirao ke udo yidde himpe mun.
Denne Alla hano babirao non jinnido. Jommo yere e kinnotodo.
Hakika, nonno Hasan. Alla no wanginira hore mu, deri hala mu hano babirao jinnido. Jommo yere e kinnotodo non. Idu wodi na?
Ayo, idu wodi gonga gonga.
Higirabe, enani ko Alla no yidde non. E yidde makko no dumotonde. Joni engii, ko Alla no yidi en hano babirao lobbo.
Modibbo. Dum haydi nake kam sanne.
Ayyo, seni empami ko Alla woni babirawo jinnido. Dum no waylitan noy badorto demmo.
Dum en gidda wi udeni Modibbo.
Kettine, seni en adi Alla hano laamido laamibe. Jom bawde fu noy badorto dommo. On badorto mo der yidde na?
Mido sikkami hulammo burde no jidiram momi.
Ayyo, gonga ni non. Himbe dubbe no buri der kulal mangal he Alla. Ebe adi Alla hano tagowo e jom bawde futan. Wakati fu ebe buri der kulal tikere Alla.
Hono ni no matira mini Modibbo.
Ama Abubakar, de anduda Alla hano babirawo mani. Hunde fu no wailoto.
Dumengi dawi udeni.
Ache fami hoka o misali. Heba walla on pamon.
Wodi, midenjiti misaliji.
Higirabe, odon andi laamido leydi Amerika?
Minani no hale do makko, amma mi andamo.
Mi yi fotoji makko, ende gom ko jehu mi nyame, mi yi mo der telebizo. Gonga non, o netto jom bawde der duniyaru.
Ayyo, hakika. Ama ene fulbe, eden bawi juruwade mo, nate fale biro makko, chanemmo, bien. Fofoma, president leydi Amerika, jangonda. Noi koreji ma.
Abadad nwauta latade. Enen talkabe. Abada embauta abadade. Persidanti mo Lady Amerika. Abadao achata naate leila amorde mako maunde.
Modibbo. Dejehu mijuruwa demo. Mihula mo sanne. Gam omotawa nder jom embaude urbe mangu der duniaru.
Gonga non. Mindu mihula mo. Dei moe wauta yehude juruwa demo denne.
Mido sikka sai neddo teddudo sanne le duniyaru hono presidenti mo leydi sin na France na tawte president meɗe mo leydi Niger.
Ayyo gonga non amaketine minani no wi'e ko president mo America woda na bibbe dido odo mila ko sukabe makko dido ben no bawi juruwade e yiude mo na
dum wala bahi jamde ebe bawi yiude mo wakati fu base ni redu jammanon
ebe bawi bajo darde ko koyde makko
be kulammo na
a
mimi lai
gandume wadi ko sukabe makko dido ben no yeheto president mo America be kulata base da
gam kanko woni babibe
ayyo o babibe non ebe bawi yehude to makko wakati fu ebe bawi badade mo ko hana hekulal wakati fu ebe godi lawol ko yiatamo gam kanko woni babirawo mabbe
mi fami jonkai
higirabe on jii der misali o gam o mo lati babirawo mabbe wadi ko hunde fu waylina gonga non o president mo America non 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 du o mo wodi bawde sanne amma seni abbi yiko non a andammo hano babirawo mo yidde
mi fami modibbo
non dun nandi to Allah du hala Allah no wi'a en ko eden bawi andude Allah hano babirawo mo yidde de puddude andude Allah hano babirawo men e lato den bibbe makko hunde fu no wayloto en bawam badade mo wakati fu en kulatamo eden bawi yidirdemo hano biddo yidirta baamunni hegirabe Allah no yidi en fu lato den bibbe mum o mo yidi duniyaru fu andamo hano babirawo mo yidde
amma modibbo noy bawirta latorade bibbe makko noy dum wawirta latade badoden Allah mawdo ko wala hekulal
acce mi jangana on ayaje gonderi hala Allah hala Allah wanginani e noy bawirten badorade Allah hano babirawo men gan dum wadi ko andude e famude hala Allah no wodi mana sanne
mi fami modibbo hala Allah no gonga non
kettine aya o yudo der linjila hano no yahaya windiri dun ni yahaya famini en noy latorto den bibbe Allah kettine hala Allah ama jabube mo fu gondimbe mo ben o hokkibe bawde latade bibbe Allah o nanina dume o wi'i
ebe kaaja gondinde mo na ebe kaaja jabbaade mo na
modibbo de moybe gondani
higirabe an do Isa almasihu yahaya woni no hala de Isa warno der duniyaru jabbibe mo e gondimbe mo ben latake bibbe Allah funo go'o enen du hande kettine kade aya gon juudo der linjila yahaya Isa woni no hala omo wi'a min woni lawol min woni gonga min woni burnandu ba goto wawta yehude to babirawo se tokkirai hara an onanina Isa wi'i ba goto wawta yehude to babirawo se tokkirai hara an
denne Isa woni lawol jehowol to babirawo na
ayyo kanko woni lawol gotongol o wi'i ba goto wawta yehude to babirawo se tokkirai hara am har Isa almasihu tan bawte anditirde Allah hano babirawo men mo yidde har Isa almasihu tan bawirten badorade Allah deri holare de wala kulal
hey midon kaja nande sanne do Isa almasihu o
ayyo higirabe an anditen Allah hano babirawo men mo yidde har Isa almasihu waila hunde fu deri burnam men
to en acca yewtere higirabe men handen gam wakkati on yehi Hassan e Abubakar kebi andal teddungal do Allah handen andude Allah hano babirawo mo yidde no waila hunde fu idum waila burnam men der kulal Allah dum laato burnam kewdam yidde Allah dum no hokka en holare badoroden Allah kono yidiri en hano sukabe makko horsube higirabe kettinibe odon yidi andon Allah hano babirawo mon mo yidde na hala Allah no wi'a yewe gi e no babirawo hidiri en fa noddi redden bibbe Allah higirabe idum wawi latade latoden bibbe Alla. Amma lawol gotol jehowol fa anden Alla hano babirawo men woni Isa Almasifu. Tinne e hettinade siryaji amin garoji fa nanon do makko no wodiri. Min jetti on, saydego.